chumbu itima itima uka usereva ukaburi kyugya kyugya mundu kunuka karebutarira abana tukajyamika tukayaga ibyo kubaka karibu 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 kumeza karibu 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 ndabona biransu umugabo namwe nifuza umugore wese arota naruranga shira kumeza mugufungura kabikorana akayabaga Shira kumeza mugufungura kabiko